Ati itisha tambla keja shika signal. Acha shike lab this kie kwa kisigino. Matap tap zinafanya wana tipito. Mabambam zinapandisha malibido. Under my substance na maji minimo. Nasikia utamu kama Bobby Cash na VBO. Piga shot kama kamradi maini pose. Nasikia randa ni arona my knees and toes. Kame shika signal. Kame shika signal. Kame shika signal. Kame shika sigino. Lone ita meeting kwa club, si ofisi. Happy hour na HR, team building. Kandu ya Biggie tuna puff, no Didi. Accountant wa makwang, mbele mbele. Vibe CEO konyagi na ma single tone. Ni why indie zone kisiagi wa ma digital. High kuliko rubani ako Wilson. Fry judu kwa maftani kama bidiko. Kame shika sigino. Dibiwa kwa club bila pirito. Bimiwa kwa jack au pigi shot. Tingisha madam kame pigwa shock. Hii ni sitima baba tafuta sigino. Rada ni saise mamba kesho ni highlight. Prime time na wa rainbow at 9 live. Under my black light VIP tuki hide white. Na mamgalo anachana jaba na white wine. Kame shika sigino. Kame shika.